unaitwa Katuni.
Must kiss.
Unajifanya chizi, unashindana na mimi unijui. Unajizima data, unashindana na mimi unijui. Wewe Shabani hauna kitu.
Hauna.
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 Shabani ajaoa. Shabani uko single.
Shabani ajaoa. Shabani uko single.
Shabani akilewa msumbufu mnajua. Mtu mzima ila bado hajakuwa. Shabani kichwa panzi kila kitu anajua. Ndio huyo huyo shebi nani asomjua. Anapenda mimosha akilewa na sisi. Kukesha hanaga usingizi. Shabani mwaka jana alipatwa na uchizi. Tabia mbaya ila shebi so mwizi. Shabani wanamwogopa sijui kwa nini. Shabani wanamwanda fia sijui kwa nini. Shabani hauna kitu.
Hauna.
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 Shabani ajaoa. Shabani uko single.
Shabani ajaoa. Shabani uko single.
Shabani hauna kitu.
Hauna.
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 Unaitwa